budde buno okunoonyereza okujja okukoleddwa okuzuula abakyala abatanneetuuka abakosebwa nga bazaala nga bagenda okufuna obujjanjabi mu ddwaliro ly'abakyala erya Terewode Women's Community Hospital nga likolaganira wamu ne University ya Mienesta kukizudde nti abakazi abakola ebitundu 7 baali batuntuziddwako mbu okubagana mu maka. Okunoonyereza kuno kwakoleddwa aba Association of Rehabilitation and Restoration of Women for Development. Ekigendo ekikulu kwali kuwongera kutegeera engeri abakyala bano gye bayitamu mu kusoomooza kwebaafuna nga basumulukuka. Abakoze okunoonyereza kuno batunuulidde emyaka okuva mu 2019 okutuuka mu 2022. Akulia Tulowode Alice Masu Seruyanga ategeeza nti abakazi 36 be baatunuulira mu kifo ekyo okufuna obujjanjabi abakola ebitundu 7 baali bakabasanyiziddwako nga bakyayita mu kusoomoozebwa kuno. Abalala abakola ebitundu 7 n'obutundu 4/10 obuzibu baabufuna nga mu kuzaala ate nga 5/5 n'obutundu 7/10 baasoomoozebwa n'obukosefu obulala. Badala Nakimbugwe nga munnamateeka era atula ku lukiiko lw'ekikugu lwa Terewode ategeeza nti ebyavudde mu kunoonyereza byoleka obwetaavu obwa gavumenti okussa ssente okutaakiriza abakyala nga bano okufuna obujjanjabi. Minisitule y'ebyobulamu era eweereddwa amagezi okuyunga obujjanjabi obw'okukosebwa okutuuka ku bawala abatanneetuuka bwe bafuna mu ebyo ebirina okukolwako bimalibwewo ddala mu nteekateeka zaayo.